Amerika tiga nol hubaratoti hedun barannota debi hubaratu nisani walumal lal. Tatulle baratoti biyala barannota Amerika rusani. Seri san Amerikan jira chudan dan ya yuji jira me ya dokes jiran. Lisa babale turu tan nurge jalan nenutem.
Magala Washington DC kaba bahake sat kanargam Catholic University of America kesa barataka tate Liza Britova yo visa anche yeron argame bati hagaya kulle kenya uste barnota she ettuhu feti.
Right now, the U.S.
Yeroma Moscow kesa kajiru consular United States visa kenanjiru walumagal visa kamiyu hillat hoste sotat ayara rakofatu gafi maliargata baratoni diatani gafi deritu hingagesin visa hinargatan kanaf kun yoma kagagefamu himbeku jetet barata biya Ukraine kan carrabar nota biya ala Yokan scholarship sadarkat dunyatti injifate Oleg Antoniuk United States kesatti barachu mallaqa basuni san barbaachisu University yelittira madamejra baati hagaye yokan fulbana fulle kenya barnota jalqabu turrejra.
My visa interview was scheduled for July 8th.
Visa United States argachu gafir debi ya degagesu qabu adolesa sadde darbe kan bellama qabadden ture garu sababa weerara virusi corona abjedame bellama brana kenan guyan interview visa tijalqabamu hagaye sadi kasetu wanjedame hagaye afuritti bellama qabadden jira jede baratan kun saganta qarra barnota kasederka dunya dorgomun injifate wante University of America kasederka olana sene barachu mallaqan basu yokan tola barata baratota dandeti gudda qaban qofatu filatama barake sejiru kumala ma digdamakes qarra kana kanargatan baratota soddomi tokko qofa yeron visa hinargatan tanan mallaqa qarra barnota undu wali galanargatan dollara miliona torba dabu jiru jarmea Ukraine Global Scholars jedamurra Yulia Lemesh akadubatani.
No one has experienced a COVID pandemic before.
Enyu amandura werara ukuba COVID kudasagal kan ilalen mut anno kan kabun turre. Kanaf University wan murti thani kesa debi ani lalu kabu. Jolle karrabar nota argatan kabatani barattan ugal mau akadandani gochu kabu. Mut anno darberra akar gajurruti baratan visa hinarga tutanan. Barnota biyya alaaf maallaqa ramadameef dhabaa jedhaniiru. Inni bira barattoota biyyoota addunyaarraa gara United States dhufanii barachuuf carraa argataniif barbaachisaa ta'e akkaataatti barnoonni kennamuuf jirudha. Yoo yuunivarsiitiiwwan barnoota gama marsariitii yookaan online kennu ta'e barattoonni Ameerikaa seenuuf viizaan argatan kun murtii immigireeshinii United States ta'uun beekameera. Yuunivarsiitiiwwan United States semestera duraf saganta barnota qaban gama marsariititti yookaan online gaggeessu taanaan ministiriin dantaalaa Ameerikaa barattootaaf viizaan kennu. Kanneen daangaa United States eeganis barattoota akkasii akka gara United States seenaniif eeyyaman kennan. Jaarmiyaa sadarkaa addunyaatti barnoota irratti hojjetu naafsaa jedhamurraa Jo'aan Hartmaan akka jedhanitti.
Before the student applies for a visa, they are issued what's called a form I-20 from the
Barattoonni visa iyyatagalfachuu dura unka yookaan formii mana barnoota I-20 jedhamu guutuu qabu. Unka kana ega guutanii booda embassy United States deemuun viizaaf iyyatu. San booda lafti barnootaaf deeman barattoonni qaamaan daree keessatti argamuu barbaachisa moo gama marsariitii yookaan onlaayiniin barachuu danda'u isa jedhu adda baafatu. Murtiin kun barattoota ammayyuu viizaa of harkaa qabaniif iyyuu danqaa ta'ee jira. Yoo yuunivarsiitiiwwan isaanii barnoota guutummaatti gama marsariitii yookaan onlaayin kennuuf jiru ta'e United States keessaa ba'uu qabu. Yuunivarsiitiin Harvardiif Institutiin Teknoolojii kan Massachusetts seera haaraa bulchiinsa Trump fide kanarratti mana murtii federaalaa Boston jirutti himannaa galfatanii jiru. Barattoonnis mooraa yuunivarsiitii keessa turanii barnoota gama marsariitiin kennamu hordofuun caalaatti bu'a qabeessaa jedhu.
Time difference affects studying a lot because classes start in the morning.
Garagarumma sa'ati kan United States biyotika bro giddu jiru midda gudda qaba sababin sa barum si hangito ko ganam kan mo galgala jalqab motko kesat yeronsun wala kesal kani yokan wala kesal kani boda sa'ati lam addadumma qaba kunanaf mijata miti jette gama kani oleksin akajedut
You need to take campus life into account. At Yale,
Jireni Mora University One Kesa Ilalcha Kesa Galukaban Kun Barnota Fakkan Barbaachisaadha Professor Tokko Qaamaan Dhaqee Haasofsiisuu Yoon Barbaade Yoo Mora University Kesa Jirate Yeroo Hundumaa Gochuu Nan Danda'a Jedheera Joan Hartman Waldaa Barnoota Sadarkaa Addunyaa Naafsaarraa Akka Jedhanitti
If you are waiting and you have the option to do online education,
obsite barnoota gama marsariitiin kennamu hordofuu carraa qabda taanaan kana hojiirra oolchuun immoo rakkoo sittiin uumuu in dandeessa taanaan kana gochuu qabduu jedheen jajjabeessa. Sana booda yuunivarsiitiiwwan ni banamu taanaan Ameerikaa dhuftanii barachuuf akkasumas muuxannoo argachuuf carraa qabduu jedhaniiru. Yuunivarsiitiiwwan akka jedhanitti barattoota biyyoota addunyaa adda addaa irraa dhufan lakkoofsaan hanga sa'oggaa darbee ga'an arguu fedhu. Gama kaaniin immoo kun ta'uu baannaan barnoonni gama marsariitiin kennamu ka biyya ofii isaanii keessa taa'anii hordofan akkuma sadaree seenanii baratan sanaa tokko ta'uu hubachiisu. Yuunivarsiitii San Diego keessatti daayireektara barattoota addunyaa akka ta'an Doraadoon akka jedhanitti.
If it's offered synchronously, then students can, of course, log in at the
United States keessa kallattiin yeroo kennamu hordofuu yookaan waraabanii yeroo isaanii mijatutti dhaggeeffachuu danda'u. Haala kanaan itti hirmaatanii barachuu danda'u. Laftitti marii gaggeessan ni jira. Kanaaf miseensi faakaltii kallattiidhaan marii gaggeessuu manna gaaffis ta'e yaada jiru maxxansa. San booda barattoonni akka deebii kennan jajjabeessaa yookaan gaafata. Barattoonnis deebii kennuu jedhaniiru. Waggaa waggaan United States barattoota biyyoota addunyaa garaagaraa irraa dhufan kanneen miliyoona tokko ta'an simatti. Isaan akkasii kun yeroo darban keessa dinagdee Ameerikaaf hanga dolaara miliyoona 41 ta'u gumaachanii jiru.